bishii Abriil ee sanadkii 2022-ka, Uje Ohori waxa ay ogaatay ganacsi dalanteed ahaa oo ku saabsanaa arrimaha beeraha, kaas oo bixinayay dulsaar gaaraya ilaa 700% maalgashi qaadanaya muddo 4 bilood ah. Waxay ku dhacday dabinkaas waxayna maalgashatay $500, hase ahaatee dhammaan ganacsigaasi khiyaamo ayuu ku dhisnaa, waxana isla markiiba la xiray shirkaddii, waxana la waayay aasaasihii.
I tried to log in, I had access to the website, I could see the fund.
Waxaan isku dayay in aan furo mareegtii internetka, waxaan arkayay lacagta iyo dulsaarkiiba, hase ahaatee wax intaas ka badan waan arki waayay, ayay tidhi. Waxaa jira boqolaal la mid ah oo hiiri oo lacagahooda ku waayay, kuwaas oo dacwada u gudbiyay booliska. Hase ahaatee waxay warbaahinta ka ogaadeen in isla shirkaddan lacagaha ka dhacday in ay sidoo kale bangi ka musuqmaasuqday lacag gaaraysa $70,000 iyada oo xidhiid la leh sarkaal ka tirsanaa bangiga. Bangiga ayaa sheegay in aanay iyagu samaynin wax khalada oo la xidhiidha arrimaha shirkaddaasi. Waa tan mar kale Uje Ohiri. Markii hore waxaan u haystay kaftan sababtoo ah weligeed iguma dhicin. Waxaan isaga haystay in ay igu ciyaarayaan, hase ahaatee dhab ayay noqotay, ayay tidhi. Khiyaamada ayaa ku soo badanaysa nidaamka maaliyadeed ee Nigeria. Hay-adaha Nigeria waxa ay musuqmaasuqa iyo khiyaanada ay ku waayeen $201 million ilaa sanadkii 2020-ka, sida ay sheegtay xarunta tababarka hay-adaha maaliyadda oo ah urur cilmi baariseed. Khubarada ayaa sheegaya in lacagaha elektroniga ah ee sii kordhaya iyo heerarka hubinta ee dabacsani in ay fursado badan siinayaan kooxaha ku lugta leh falalka musuqmaasuqa, iyo weliba iyada oo ay yar tahay in hay-adaha maaliyaddu ay baaritaano ku soo oogaan kiisaska khiyaanada ah, taasoo ay ugu wacan tahay nidaamka xog isweydaarsiga oo aad u hooseeya. Isaac Poti waa falanqeeye maaliyadeed.
The system is designed in such a way that its attempts to address corruption.
Nidaamkan waxaa loo qaabeeyey hab wax looga qabanayo musuqmaasuqa aan qarsoonayn. Waxaan u baahannahay in aan xoojino hay-adaheenna iyo hannaanka wax looga qabanayo si loo awdo goldoloolooyinka wax laga musuqmaasuqi karo, ayuu yidhi. Shirkadda la talinta ee KPMG ayaa sheegtay in 30% oo keliya bangiyada Nigeria in ay si buuxda u fuliyeen tallaabooyinka ka hortaga khiyaanada ee u ogolaanaya xaqiijinta qasabka ah ee aqoonsiga macaamiisha ka hor inta aan loo furin akoonno. Sanadkii 2020-ka, Baanka Dhexe ee Nigeria waxa uu macaamiisha ka codsaday in ay ku soo wargeliyaan lacagaha khaldan ee la dhiganayo bangiga. Sanadkii hore, madaxweyne Bola Tinubu waxa uu bilaabay olole ka dhan ah musuqmaasuqa, wuxuuna ku baaqay in la taageero. Bishii January, guddida madaxa bannaan ee la socodka musuqmaasuqa ee Nigeria iyo guddida la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa sheegay in ay iska kaashanayaan la dagaalanka musuqa. Clifford Obraudu waa xogeyaha guddida madaxa bannaan ee la socodka musuqmaasuqa Nigeria.
We have our own constraints, just like every other organization. So we know that
waxaa jira caqabado noo gaar ah sida urur kasta oo kaleba, balse guddi ahaan waxaan ognahay in aan samayno intii karaankayaga ah, waxaan haysanaa koox aad u wanaagsan, ayuu yidhi. Laakiin Boti waxa uu leeyahay waa in hadalka loo beddelaa ficil.
Corruption is systemic, then we need a more systemic approach to fighting.
Musuqmaasuqu waa nidaam, waxaan u baahannahay hab nidaamsan oo lagula dagaalamo iyada oo la adeegsanayo dhammaan hindisayaasha kala duwan. Waxaan u baahannahay in aan tallaabooyinka u qaadno si run ah. Waxaan leenahay guddida EFCC oo qaabilsan la dagaalanka musuqa waxay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ka badan inay shakhsiyaad kooban isha ku hayaan. Waxay u baahan yihiin in ay dad badan dacwad ku soo oogaan, ayuu yidhi. Hay-adda caalamiga ah ee qaabilsan ilaalinta dhaqaalaha ee lagu magacaabo Financial Action Task Force ayaa sheegaysa in Nigeria ay haysato ilaa bisha May ee sanadka soo socda si ay wax uga qabato dembiyada maaliyadeed oo ay ku jiraan maalgelinta argagixisada ama dhibaatooyinka kale ee ka dhex jira nidaamkooda, kuwaas oo adkeynaya in ganacsi lala yeesho Nigeria ama in ay la macaamilaan hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah. Mas-uuliyiinta Nigeria ayaa sheegaya in ay arrintaas wax ka qabanayaan.